Basebo ne banyabo abantu bakatonda mwenna abakunganidde wano nabakunganidde ku mitimbagano gy'enjawulo mwenna nsanyusa okubalaba. Tuli mu byokuyiga bino ebigamba nti essuubi wakati mu kusoberwa. Essuubi wakati mu kukola ki? Mukusoberwa. Ekituufu kiri nti nagambye lunaku lwajjo obeera namukisa okuba nga tonasoberwa, naye ekyo tekikuwa bbeetu kugamba nti sirisoberwa. Omwandiisi omu yagamba nti ebizibu byaffe biri ku conveyor belt. You solve this one, another one comes in. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda olw'ebyo tusobodde okuwangula, naye tulina ebirala ebikyatulindiridde. Ekyokuyiga kyeggulo kyatulisaawo mu kutya, mu kweraliikirira, nga kigamba nti ekiro ekyakola ki? Kyasembayo. Era nalese nkuwadde assignment. Biki biwandyagadde bisembeyo ku lunaku lwo olusembayo? Musajja wa Katonda Dawudi yatusenda ekiseera naga nti, Mukama ntegeezaako, ntegeezaako. Omuwandiisi wa Bayibuli endala n'agamba nti nsobole okubeera n'omutima omugezigezi. Singa Berusaze yamanya nti ekiro ekyo kyali kisembayo, nze muli ndowooza nti mu kifo ky'okuteekateeka embaga yandisiisa okusaba n'okusiiba. Mu kifo ky'okuteekateeka embaga yandiyisa abasumba bonna ne bajja ne bakola omukolo gw'okumusiiga amafuta. Naye teyamanya nti olwo lwali lumakinga ekiseera kye ekisembayo. Wakati mu kusoberwa abantu bakoze ebintu bingi, naye ensi erina entalo ez'enjawulo. Bajjajjaffe entalo zaabwe baazirwananga nga bakozesa amafumu, baakozesa obusaale naddala mawanga agamu. Abalala bakwata miggo mu ntalo zaabwe, balina amajambiya mu mayumba olw'okwetegekera entalo ez'engeri ezitali zimu. Naye mu nsi eno kati eyitiridde obukugu nga n'ebyokulwanyisa by'amaanyi, emundu z'amaanyi, bomu z'amaanyi, naye era nazo zirimu emitendera. Osanga omuntu ng'akuteeka pisito, kalina we kakolera, kalina we kakoma. Osanga ng'akuteesa SMG, naye erina w'ekolera, erina w'eyagala ekirala. Bazikwata n'obatunuulira, ziriko enjegere, ziriko entambi ezisindikwa ebimotoka, ebisindikwa ebigaali, ne babeera n'ebbomu ezikasukibwa n'endala bingi nnyo mubimanyi. Wano mu kibuga mwe tuli kikimu ku bibuga ebyayitamu oba ebiyiseemu entalo eziwerako. Sabasaba era singa wajja wano ekiseera ekiyise wandibalulaba nga ekibuga kino, twagala okwebaza bannamasaka olw'okuba nga ekibuga kino bakizizaawo mu ngeri ennungi. Mubakubireko mubugalo n'ebizimbe bingi ebyakka wansi. Mundu ez'amaanyi, bomu z'amaanyi, naye nakitegeera oba nkitegeera si buli lutalo luliwo nti lwetaaga mundu eyo. Ffe ekyokuyiga kye tuliko kiri ssuubi wakati mu kusoberwa. Osobola okubeera n'emmundu naye n'osoberwa. Osobola okubeera n'ebbomu namuzisa naye n'osoberwa. Osobola okuba nga okutte emmundu ssatu ozikuto zirina, olina n'abakuuma ebweru naye n'osoberwa, ng'okuumibwa naye ate nga naawe osobeddwa. Waliwo olusi lw'ensaasira abalina abakuumi, kubanga tubegala naye ate wewunye omusajja bamukuuma ate naye yeekuuma embwa buli lwebogola ate nasituka naye nga alina embwa alina n'abasirikale kati nasituka kukolaki osituka kubanga omusirikale atayinza okwebaka abantu bangi wadde balina ebyo byonna naye nga basobeddwa nina kye neewuunyaayo n'abalina amayembe n'ebiteega n'ennyabingi basoberwa nali sitegeeranga nti omuntu aba n'amayembe ate n'asoberwa nafuna omuntu omu andifiningire omugaso oba nnyonnyole omugaso gw'amayembe nanga nti ago gakola ku disipuline era bwabawo mutawaana ogasindika negagenda gwenoberaano safe naye wenawagawakanyiza naberako mu kitundu nga mulimu omusajja alina amayembe ddala gakivaalu gamaanyi bakazi be ne babaagala ne babazaalamu abaana babaagalanga gali luddawa obeera otya n'amayembe ne baagala mukazi wo wenategeeranga n'amayembe getagakkuba mu kibooko oluusi era kyovula nti waliwo naba ate era n'okumanya nago tegalina maanyi waliwo abakwata amayembe kitegeeza nti buli kintu kirina engeri yakyo omuntu asobola okubeerawo ng'alina all the security gyetwasoma ennyiriri ezaala ze abala beesiga amagaali abala beesiga embalaasi naffe tunesiga nga katonda waffe aleluya
amiina
ng'abantu basobeddwa bangi banywa ddagala bamira mpeke naawe oyinza okuba olimu kubamira empeke weebaka bantu bamira mpeke banywa njaka osanga kumpi buli muntu ayinawo akayagakaawo agiranateekako okukyayi nebakirako mu kusoberwa abantu bayiyeyiya abalala banywa mwenge mbu bagyewo okusoberwa mu nsi sandyewunyiza mmwe abatudde wano n'abandaba bwe mwandisobeddwa naye ate nsoberwa nnyo bwe ndaba nga kabaka w'e Babuloni naye ng'akoze atya
asoberwa
ng'ensi yonna zaabu ensi yonna zaabu ensi yonna feeza ensi yonna erina ebintu ebyobugagga ebingi ennyo naye kabaka asobeddwa amagulu gakankana amaaso gawanyisibwa obulamu bugenda tateredde with all the resources natandika okutegeera nti ku nsiteri yairi kaweweevu naabo balowooza nti bali bulungi genda omusemberere mpolampola obasemberere mukyala we akugambe wandiwulidde nga naye alina ennaku ye bw'olimu ennaku ey'abaana omulala ayagala kuwasa omulala ayagala kufumbira kyovaola basekolatiizi bamubuuza kiki ekisingako kuwasa oba butawasa kiriwo ekisinga okuluma to be single or to be married kyava agamba nti whichever you choose sokratizi takkiriza kukaviiramu awo eriyo abafumba abakaaba eriyo abawulu abakaaba teri ali kaweweevu gwe ali abo atanafuna mwana oyagala mwana amulina agamba nti mukama wampaki kino buli muntu alina wakaabira eyensi eggwanga ezikaleero njagala kuwanjula ekyokulwanyisa ekimu kubiyamba mu kusoberwa naye nga kino kyo kyamaanyi namuzisa buli muntu buli munnayuganda buli ali mu nsi buli atudde wano ne bwoneekuniza otya ne bwoneebuzaobuza otya okyetaaga bona bona obeera mu nsi muno n'emirembe ate era n'essuubi katusabe taata omulungi jangu oyigirize okwitamu yesu kristo mukama waffe ebintu bibiri ebirabikanga ebifaanagana ebirabikanga ebikola ekintu kyekimu n'ebirina we byawukaniramu katono ekimu ku byokulwanyisa ebiyamba omuntu kwe kusaba prayer mukwano gwange buli lwosoberwanga waliwo eddagala eryamangu waliwo ansi ezamangu ng'ezo ziri ku maviivi go kufuka mira na usaba katonda. Tugamba tujao.
Amina.
Omwandi somu ya gamba. Ndinze buliruwe mfuka mira mbamu wamvu okusinga ebizibu byange.
Amina.
Kanziremu. Mbade nsubira amine singa kawo. Buliruwe mfuna ebizibu. Nemfuka mira wansi mbamu wamvu okusinga ebizibu byange.
Amina.
Aulwatu. Katoka filimu nange nakala banabu wakala babala viva filimu. Baka za nyeyu wanseyu. Usajia wababu duka musiko. Butambula musiko. Nisoro nefu butuka. Nisoro nizibu goba. Sajia nisika goba. Nisoro neka goba. Kasajia kawaka duka nekachijukira. Nga baba some sanga bato. Ne baba gamba. Ndiye nisoro elia muntu. Omumpi kuyo. Bwaba muwavu kujisinga tesobola kwanganga abadduka nafuna akakisa nalaba ekiti nalonde ekiti ensolegero mutukako nakisa ku mutwe nayimirira ensolegero kutunayo ngakasajja sikampi
kawavu
ngakasajja kawavu ensolo nebita kakati emisine nekidambu pia akubanga atatu sobola kudduka na kiti ku mutwe nadduka ngatakine ensolegero kutunayo ngataka sajja kampi. Eso nedamu negoba abaka tukako nesako nekasako kagenda kakola mwekatyo paka insululu ya bivako nekewonera ulira chengama chichino buli lwefuka miro kusaba mba muwanvu okusinga bizibu byange.
Amina.
Omwali somi ya gama anga ayogera kusaba nagante okusaba wewoka wetufunine ebintu ebiyingira mu gwanga nebiyingira mu nyumba notosasula misoro eri government.
Amina.
Eno government wana wafunina income bagenda kusala omusolo bagenda kuvunana bagenda kukuba ticket naye answers eziva muguru ziyingirira bwerere mu kazi goko.
Amina.
Echo manene kisubiro kisanyukira na amanyi
no bugalo
katonda tafayo answers ziyingira ne mu muzigo ziyingira naba abasula wansi kutaka abasula mu nyumba ze subi answers zija direct jibali. Teri musoro. Echitekeza. Tu impawala kuruwa fe. Katunaganti musabe mulikola mutia. Mwiyanjule mkolechi. Ibi tubi yangu. Just kusaba. Duashi. Omwandi sagamba. Okusaba. Kwe kuogera ne katonda. Tuchikubira amina.
Amina.
Oline dembo kuogera ne katonda. Togamba nga muntu kukuogerera. Osobola okufukamira. Noyogera ne katonda anytime everywhere.
Amen.
Tewali wona teka ligama tiasaba katonda aina fukamira asaba osobola kubanga osobola kufukamira yes bo osobola kufukamira yes bo osobola kuzibira yes ne katonda mulungi nyo tinebwo saba nge kizibu kikusanzo imiride katonda wo fukamira era katonda awulira.
Amina.
Bannange ngendo kogere chibito chiwandika na ika nchogerere wano. Ndiyo kusaba okumanya katonda mulungi nyo awa answers nebwofu ne kizibu ne kikusanga mutoyi.
Awulira.
Basabirayo yes. Osobola okubera mutoyi ekintu ne kigana kye wagenze okukola. Noka ne mukama naba chinze. Ya Rabbi ne kiguka.
Amina.
Uye katonda. Hallelujah. Mumpubileko.
Amina.
Katonda. But omwani satu wa magezi. Tibabo sabane yogera ne katonda. Yogera ne inga yogera ne mkwano we. Yo katonda mkwano gu. Iya kutonda. Iya kuteka musimono. Iya kufude choli. Lwakito sava. Ne unyanyi abantu bakandi mugende mukanisa musabireko. Na umutu nulira. Okusaba bako kuwa. Oline dembe. Edi yogera ne katonda.
Amina.
Na yesi galabu li jombuza. Elaka ambulize na wano. Bwetu batu ogera ne katonda. Katonda atadamudi. Elatu mwanya tutianti ya zemu. Katonda. Si maembe. Kumanga maembe gogera na mulukai wali wabali. Wezo gauli nanga gogera. Kakupane ndege no manyati gago gaja. Gago gaja. Elane gaingira. Nelane gabuza nyo ya sitamye. Ani yechusa. Newe Tereza. Echibuzo katonda yatu damuati ya chufuraba okusaba nkwetaga okusaba kogera na katonda nchogeddeko ne atekamba nabo lemu abasaba bwobosaba katonda kakasa ndibyo sababu yoyogedde byoyagala Chofalaba ne mulugunyamu ne unya nnyo muntu okusaba nga byasaba tabimanyi. Naagamba nti mbadde njogera ne Katonda. Obadde omugamba ki nti olulimi lusirutegerera nga naye Katonda alutegedde. Kati Katonda akuddemu ku ki? Asaba teko kumanya kyakola ki?
Kyasaba.
Era n'akinyonyola buki?
Bulungi.
Ng'akinyonyola mukwano gwe. Bw'oba oyogera ne mukwano gwe oyogera ludikya nga ye Katonda nga ye nga oyogera ne tamanyi ludikya. Okusaba kuteekwa kubanga oyogerera ddala fakiti yo. Ofukamira wansi n'omubuulira. Obe emmotoka gy'osimbye n'omubuulira. Naye kati Katonda addiramu wa? Kati we kyaddedamu wano kye kinnamuzisa kye njagala. Tufuna akakisa ffenna abakuŋŋanye wano. Njagala okubanjulira ndi kyangu Katonda okuddamu.
Amiina.
Nsaba abakulu bano bansomere ennyiriri bbiri ez'okusipiidi ya yiriyiri. Olunyiriri olusooka luli mu Luka 8:21. Olunyiriri olulala mu Matayo 21:42.
Matayo 21:42.
Agamba ati
Yesu n'addamu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbire baagaana.
Yesu yeewuunya nnyo abantu abatasomangako mu biki bannaabwe
mu byawandiikibwa.
Nammwe temusomangako mu byawandiikibwa. Temumanyi ddoboozi lyange nti naliwandiisa. Temumanyi nti byenjagala byonna nabiteeka wansi mubirina bisuleeyo. Soma tuwulire yagenze okusoma mu Matayo. Osomyani oyo
oyabadde Matayo
kati Luka
8 8:21
agamba atya
nti naye n'addamu
n'abagamba atya
mange ne baganda bange
bebaluwa
bebana abawulira ekigambo kya Katonda
ne bakikola bassebo ne bannyabo Katonda nagamba wano ayagala nnyo tulokolebwe. Ali mu bizinesi ya kutulokola. Aleluya.
Amen.
Kiyava akakana n'atuula wansi n'awandiisa byonna by'ayagala n'abituwa. Tubirina ewaffe, biri mu lulimi lwaffe, tukikubira amiina.
Amen.
Era ekitabo kino kye nkuta olwaleero tunula wano, kino ye Bayibuli. Bakiyita batya?
Bayibuli.
Ekitabo kino bakiyita batya?
Bayibuli.
Ekitabo kino singa okyogedde mu Latini Bibiliya oba Biblos ng'oyagala kukozesa Luyonaani, tebirina makulu gasinga kigambo kitabo. Oli bw'agamba Bible kya Lungereza naye nga kitegeeza kigambo book. This one is a book. Bibiliya. Biblos. Bible. Buli lw'okyogedde oba ogamba nti ekyo kiki? Kitabo. Okukyawula ku bitabo ebirala kye baava bongerako ekigambo ekirala hore
Bible.
Ekitabo ekitukuvu. Bameka abaali bakirabyeko obulabi? Wanika omukono nga bakirabako obulabi. Bameka abakirina eka ewaabwe? Bameka abaali bakisomyemu? Ekigambo kino ekitabo edda bwe baakitandikira kiwandiika, baakiwandiika ng'ensi tennaba kuba ya mulembe nga kati nga bawandiika na ku bitoogo. Abawandiisi abawandika Bayibuli eno okugitukwasa, Katonda be yayitamu bali abawandiisi nga 40, naye nga Bayibuli eno okujja mu ngalo zaffe kyagitwalira emyaka 15. Myaka emeka? 15. Abamu ku bawandiisi bakabaka, bafuzi, bayimbi, bannabbi n'abatume. Ennimi ezasinga okuteekebwamu Olwebulaniya, Oluyonaani ne Aramaiki. Bayibuli eno gy'olaba erimu ebitabo 66 books. Bw'ofunanga Bayibuli n'obibalamu nga tebiwera, giteeke wabbali ng'oyo yakufera. Bw'ofunanga ebitabo nga bisukka mu 66 omwewuunyanga. Katonda yatukwasa ekitabo kino nga kirina ebitabo bimeka? nkaga mu mukaga endagaano enkadde eina asatu mu mwenda endagaano empya eina abiri mu musanvu bye bitabo enkaaga mu omukaaga obalangamu bw'osanga ebisukkamu weekengera bw'osanga ebitaweze dduka misinde tulina omukisa nti mubamu kubawandika bamu tubamanyi Musa awandika ebitabo nga bitaano biramba Pawulo awandika ebitabo nga kumi na bisatu biramba kyatwala ekirabo kino kikyusiddwa mu nnimi eziwera esukka n'ebikumi ebibiri wano mu Uganda Bible Society of Uganda etukoze bulungi netukyusiza mu nnimi zaffe mbakubire obugalo bw'amaanyi Bible Society of Uganda kati olwaliro olina ebayibuli mu lulimi lwo olwokubanga mu Bible Katonda w'abadde ayogera naawe leka kwekwasa gy'otosobola wakoma mu pifo togula King James enkadde gireke abazunguzungu bagyogere thy thou tojja gisobola gule zitonotono zigudu news weziri soma Bible eri mu lulimi lwo olunyarwanda weri tuyina eri mu lwira eyo ate oluganda batuyambye batuwadde ne versions ez'enjawulo 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 mu luganda ne mu lungereza nyingi nnyo naye ekibuuzo kye kino musumba bw'ogamba nti Bible kigambo kya Katonda ate n'ogamba nti ate yawandiikibwa abantu abatakka wansuwa wa 40 kikibeera kitya bikula Petero ekyokubiri emu abiri mu emu Petero ekyokubiri emu abiri mwemu
agamba bw'ati kubanga siwali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu
abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nziramu kasome mwene ekyuse empya wano ngikutte wano agamba ati kubanga tewali mulanzi eyali alanze ebyeyagalidde mu Bayibuli temuli mu kiwandiiko ng'omuwandiisi yakyeyagalira wabula abalanzi baayogeranga ebiva eri Katonda ng'omwoyo mutukuvu yaboogeza tubakubira amiina ebintu byonna byolaba wano Katonda yabiteeka mu baabiwandiika nga yaboogeza in fact ndowooza bavanjiri agamba ng'omwoyo mutukuvu yabafuirira timusaye tugende mangu okumanyanga ddala omwoyo mutukuvu yali ali emabega waakyo soma timusaye ekyokubiri satu kumi na mukaaga bagamba atya buli kyawandiikibwa ky'ogenda okusanga wano
kirina okuluŋŋamya kwa Katonda
kirina okuluŋŋamya kwa Katonda temulimu kikyupuli
era kigasa olw'okuyigirizanga
olw'okuyigirizanga
olw'okunenyanga
ebyo gira obireka tujja bituukako agambye nti tewali balansi baawandiika bye baagala abantu abaawandiika ebintu bino ebimu bye baawandiika tebaabyagala kambategesi abamu tebaabyagala nabbi Daniyeri 12 esula 12 lunyiriro 8 paka kule 10 tusomere tuwulire
agamba bw'ati
atya
nempulira naye nesitegeera
naye nesitegeera
nendyoka njogera nti ayi mukama wange ebirifamu ebyo biriba bitya
eriyo abaafuna ebigambo nga byawandiika naye yennyini n'okubitegeera tabitegeere naye omulimu gwe gwali kuwandiika ekyo kyalabye mu kubikkulwa essula mu nnyiriro lw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu ne lugamba bwe luti agambe tuwulire
nti nali mu mwoyo
nali mu mwoyo
ku lunaku lwa mukama nempulira ennyuma wange eddoboozi eddene
ngaligamba litya
ng'eryakagombe
ngaligamba litya
nga koogera nti ky'olaba wandiika mu kitabo
lekeraawo ono ye ebyawandiikibwa Yokaana yabiraba bulabi by'olaba by'oba owandiika nkugira bona obujulizi okutegeere nti ebiri wano byabwesige
amina
byabwesige byolaba byoba owandiika waliyo abasajja abaali tebasobola na kwogera bikkula Ezekyeri 2 onsomere olw'omwenda
Ezekyeri 2:9 awo bwe natunula laba omukono ogwa laba omukono ne gugololwa erinze era laba omuzingo ogw'ekitabo
omuzingo gw'ekitabo
nga guli omwo
gena maso lukumi
na guanjululiza mu maso gange era gwawandikibwa munda ne kunguru era mwawandikibwamu okuubala n'okukungubaga n'obuyinike
ebigambo ebyezekeri ye bamuleetera bireetere n'alya birye omusingo gw'ekitabo gwayanjulizibwa mu maaso ge nga ye musajja watu si yalonze njagala tugende maku Yeremiya emunya tanya Yeremiya emunya
lugamba bwe luti awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira
nga kigamba ki
nti bwe nali nga sinna kubumba mu lubuto
nakola ki
nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto
n'amugamba atya
naye Mukama n'angamba nti toyogera nti ndi mwana muto kubanga byonna bye nnaakutumanga gyonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga
abamu baawandiika bato bye boogera nabo basajja battu tebabitegedde naye Katonda amuganze byenkugamba byoba owandiika yokaana ali ku kizinga Patuma amugamba tunula laba wandiika ono omulala nsazeko obusazi abalala ono omulala ekiseera bwe yalinga tayogera ng'abakasiru bw'atuuka okwogera ekigambo ekyo baakikyusa tekikyali bwe kityo naye nga tasobola kwogera naye bwe yatuukanga okwogera ebya Katonda ng'omumwa gusumulukuka
waawo
oye Katonda Bebulani emu wagamba watya
nti Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana
njagala kusooka kiri nti yayogeranga ne bannabbi bassebo ne bannyabo njagala otandika okutegeera n'okwagala n'okwesiga ebigambo ebiwandikiddwa mu kitabo ekitukuvu obunnabbi bwabyo bwesigika bw'osoma lubereberye essuula mukaaga tetugenda kusomayo nnyo naye somako wakiri nyiro olusooka bategeere kyenjagala okwanjulaawo
awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba
njagala mu ssuula eyo wetuulire agenda kutuwa sitore y'amataba Katonda yayogera ku mataba ne gatuukirira ne gabeerawo nina wano olukalala olw'ebintu ebiyitirivu ennyo ebyalangibwa ne bibeerawo mu kiseera kyabyo gamba nga bino okugwa kwa Babuloni kwe twabaddeko jjo Isaya yakulanga ebula emyaka 200 ne kuwandiikibwa kwabaawo
kwabaawo
twakulabye kulo kwabaddewo
twakulabye
kulo anaawamba bamulanga nti agenda kuba musajja mugezi nnyo yajja
yali mugezi
kubanga yachanulinga amazzi ne gakwata ekkubo eddala n'ayingira kubanga yamanya n'okumanya tonna kukunda eripa aba public holiday n'awamba nga lwaki awamba obunnabbi bwali bwakiranga dda nina enkalala eziwerako nga Dawudi yalanga ebula emyaka 10 n'ayogera ku Yesu bwatalimenyebwa gomba Mika yalanga ebula emyaka 7 n'ategeeza ensi nti Yesu bw'alijja alitalwa Beterekemu Musa yalanga ebula emyaka 15 n'ayogera ku munyeenye ey'enkya egenda okujja by the way ate Isaya ng'ebula emyaka 8 n'ayirangirira n'agamba nti ali muzaala alibeera mbeerera virgin ebigambo bya Bayibuli bw'otobyesiga obolimba Katonda yalanga ogwa kwa Yerusalemu ne kubeerawo naye njagala ngende ku kino ekyamangu yalanga empisa ez'oluvannyuma genda mu Timoseo ekyokubiri 3:5 tulabe obanga Bayibuli byeranga biba bituufu
naye tegeera kino
kiruwa
nga
ebiro ebyokulaba ennaku birijja
kubanga abantu balibanga beeyagala bokka
ekiseera kigenda kutuuka agenti abantu nga beeyagala bokka ombuulira bwe giba nga teginnaba kutuuka ne tugamba nti obunnabbi si butuufu mu Bayibuli abantu bali babeyagala bokka genda maaso tuwulire
abaagala ebintu
abaagala ebintu
abenyumiriza abamalala
abamalala
abavumi
abavumi
abatagondera
bazadde baabwe
abateebaza
abateebaza
abatali batukuvu
abatali batukuvu
abatayagala baganda
kulira
abatatabagana
kulira
abawayiriza
abawayiriza
abategendereza
abategendereza
abakambwe
abakambwe
abatayagala bulungi
kulira abo
abenkwe
abakakanyavu
abegulumisa abaagala essanyu okusinga Katonda nga balina ekifaananyi
ekyokutya Katonda
naye nga beegaana amaanyi gaako
agamba nti munaku ez'oluvannyuma ojja kusanga abantu abalina ekifaananyi ekyokutya Katonda olusinga ennyambala yaabwe balaga nga bannaddiini olusa ebigambo byabwe nga biringa ngaebyekinnaddiini
aleluya
amiina
era nze bwe mba mu paaka oba nga ntambula n'ensanga munanyanguira mangu nti aleluya nga mmanya nti awo ekyo kifudde anoonya gwakukuulira mukama waffe yeebazibwe balina ekifaananyi ekyokutya Katonda ake nti abantu bali babeyagala bokka bali mu kwagala bintu nalabanaluwulira mu mawulire emyaka giyiseewo nga bakutta omusajja wa ggwanga ddala ng'ali mu ggwanga muno ali bize akutta amakerenda gaffe agali mu malwaliro akyusa expire date ebyali kugwako 2023 abyongezaamu emyaka emirala 3 akyusiza ebigambo ataddeko 2026 tumira tetuwona ayagala ssente abantu bakyusiza ebintu osanga ebintu babitunda juice ez'enjawulo yenu kano enopeera lino kino 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 kiri kiri naye nga bw'ogenda okunoonya n'omupeera abamu gye baagusanga nga teguliiyo ogenda bugenzi wali Kampala nokkirira wansi eyo nousanga godawuni ezimu mwebakolera ebintu ebyo nebakola kawo kano kakino kano kakino kano kakino kano kakino abantu bali busy making money lumu nali ntambulako edda ninsanga omusajja nga ayina akuuma akassa nga kassa munnyo twalinanga omunnyo gwe twayitanga ogw'ebikerenda kakati nga ayiyemu omunnyo naye ayina akuba guyika eri nga gwonna gwa lufufu ge ng'alina ate obubaasa obusawo bwali buwandikiddwako malindi dda twalinanga omunnyo bwalinga ku malindi simanyi oba gukyalinawo kati apakira omwo fe abasuubuzi bwe twajjanga tugula malindi naye nga gwavudde eri magadi
magadi kikikyo njagala okugamba abantu baagala ssente okusinga ekirala agambye abavumi nebayo n'abantu abasasula ssente bavume gendo mumvumire gendo mukolere kino agambye abantu bagenda kuba batagondera bazadde baabwe abatayagala baluganda abatatabagana osanga abantu babeere erimu nga tebatabagana balwanagana lwattaka lwa byanfuna abaagala okusinga essanyu okusinga Katonda singa wano nsumulula endongo eri endala wanginsumulule era kemusirisa enjiresi nomala osumulula endongo eri endala wano wajjula abantu baagala essanyu okusinga Katonda ogenda n'obalaba ne ku makanisa agenda mu saluuni n'asibayo olunaku lulamba mukyaki ayaga dakiika ntono ayagala kuddayoka oyo aluddewo ng'abuulira mu saluuni bava nayo ne baddayo nga tebazimaze nakoma nagamba mwami nzira y'enkya enviiri tezaawedde era nga naawe omulaba tezaawedde tulina abantu abatasobola kutuula mu kkanisa mu masinzizo n'amalako saawa ng'akyatudde afuluma n'afuuyisa emirundi 6 mu samoni emu alaba tivi akazanyo ka saawa 2:15 nga tafulumyeko n'akatono abo be bantu abalimu omulembe ogw'enkomerero bwe gufaanana agambye bali babwe batyo gye bali eno oba tebaliyo gye bali eyo mu mawanga oba tebaliyo abantu abalina ekifaananyi ekyokutya Katonda abatambula abaweweera abamba amanyina okwogera bakopa amaloboozi ag'okuweweera mwaweweerera mwabbira mwaweweerera mwakuula aya agambye ekibayibuli yalanga ebyo bijja kubaawo soma timusewe chokubiri esula nya olokusatu
olokusatu lugamba lugebwe luti
lugambe
kubanga ebiro birija
ebiro bijja
lwatalikiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu
kuwulira abantu nga tebagala na kuwulira bya magezi bya bulamu
naye amatunga gaba siwa
naye amatunga gaba siwa
bali kunganya abayigiriza
baruwa
kwegomba kwabwe bobwe kuli bali zibama tu okulekanga amazima bali chamo kugobereranga enfumo obufumo
agambye ekiseera kijja abantu lebalikano kuwulira enjigiriza y'amazima amazima n'ogasomesa n'ategeerera ddala kino kituufu kiri mu Bayibuli ne Yesu yakikola ekyamujja mu ggulu n'ajja n'akikola akiraga abantu abantu mbagamba mwegenderezanga nnyo ebintu Yesu bye yakola ku nsi lwaki yajja ku nsi n'amalako emyaka 3 n'ekitundu mbu atenga kyekituufu yajja kutulokola
amina
naye ekibuuzo kyange okulokola omuntu kikwatakisa myaka 3 n'ekitundu why bwapa yajja kufa azukira agende mu ggulu atulokole lwaki tajja ku Friday nafa kuolwo nafa n'azukira ku Sunday amaze kenda kutono n'agenda lwaki Yesu ngate ye Adam yajja ku Friday Adam yajja di
Friday
na wasa kuolwo lunaku we bwakerera nga Adam muchi
mufumbo
Adamu ebitundu bye byonna n'ebyomubiri byali bikulu era nga bikolerawo kukasi si byakubeerawo kweyaga kusabirira Katonda akulya kukola ki kuyimbirira five yajja ku Friday esaazi yayingira wano eweggulo nga awasiza ebyaddirira tobimbuuza lwaki Yesu ajja najja ku nsi myaka 3 n'ekitundu lwaki mu Bayibuli mulimu Beserekemu lwaki mu Bayibuli mulimu Nazaresi ekyo ekyabiwandiisamu okutegeeza ndi Yesu yali azze ku nsalaga abantu awandiika obulamu bwe bwe busaanidde okubeera basinza batya babatizibwa batya basinza ddi basinza batya babikola batya Yesu nabara ku nsi emyaka gino n'abiwandiisa wano ng'amanyi nti bw'anaabiwandiika munaabitegeera munaabigondera Katonda amaze okusala omusango kubanga Bayibuli eno Katonda yagituweereza nga kyakulwanyisa kyaffe ye mapu egenda mu ggulu tukuba amiina
amiina
eno ekampasi egenda mu ggulu tukuba amiina
amiina
omuntu ataligenda mu ggulu tagenda kuvunaana Katonda Katonda ebintu byonna yabiwandiisa biri kiriya kubanga yabiteeka mu lulimi lwo osobola bisoma mululuwo muluwira osobola bisoma ewuwe busoga jova Rwanda bayine yabwe abaki bayine yabwe Katonda yasserigamo n'abiwandiika
amen
nagandi ngo yakala okugenda mu ggulu okola ABCD obutagenda mu ggulu si musango gwa Katonda kuyi Katonda bane mukije Katonda atwagala tumukubira
tukwa amina
tuchongere mu amina
amina
kubanga atuwadde kye bayita open book exam nasoma ka Katonda musome sana gamba ngenda kubuuza ku chapter 1 ne chapter 2 kwa ku chapter 3 mu revisinga era nabagamba ni mugene mu tule mu classes zamwe there's no problem mubere ne bitako byamwe kakati sawa ye kusalako bogwe kibuuzo ekyo ani avunanyizibwa
gwe
chapter baji kuwadde Katonda ebintu bene byagenda okubuuza muguru yabiteeka wano kiriya
amina
byonna biri kiriya omuntu obutabaako musango ng'ayina omusajja omukyala ayina omukazi omubi oba n'ababiri tobuuza ŋŋenda oba sigenda ekyo kiwedde kino tokirya bw'okirya tobuuza kikuli mukama kegamba Katonda yeggyako omusango ng'abatunzi ba kaamulali ogenda mu hoteri ne batekawo kama ne bateka kama hot paper ne bawandika ebira n'ebirala bw'okyuzinga hot paper tutwasaamirira bunira beera mu hoteri kabiraawo wanda mu kooti kubanga bwaba ekigambo kyabaddeko aba hoteri bejjeko omusango abantu abali mu nsozi tegerekeka nawaserera bawandikawo slippery floor mark your steps bw'otambula ng'osaatuuka bwogwa insurance teri pepepe basoka kumanya nti wasomako nogandi nasomako kasi ojayo ebbaluwa ey'okusoma katikitiza nti wagudde otegeera bakula gemi liyangu ne bagani kuno mliyangu lina futi nya kati fabawezi omkaga botuka kufuti nya bekukukona sauli yako katonda binobyo naya biteka wano agambye na yabantu tebagala mazima bagoberera kwegomba kwabwe ayagala katonda ayogere yebyayagala ulya chagame ababa yigirize ebyo byebagala urala tuina na makanisa tuina na abayigiriza na ayigiriza na amaliriza ngatakute ku Bible anyumya na anyumya na nyumya byobufuzi na nyumya byachi na nyumya byokwaza na nyumya byembaga na nyumya byokuzala na nyumya byachi na vao na luka bagamba timugende mukama bawo mukisaguliwa omuntu ye natali na Bible let me warn you Bible ye map Bible ye dobozi ya katonda wana wotegera katonda chia kiriza wotegera katonda chia gana wobera ungo ligulio kereyo kubanga katonda msangu ya gujao jona basomede nabagambi nti mwandishi ya gamba nti katonda agenda tusalido msangu webe betu wa manya ne mubetu wali tuteke duo kumanya ogenda kwa mupi 1 mupi 2 mupi 3 ne dalali wakoma liku maloku loko lewa kubanga bindebi wandikidosu bolo kubisoma toso wala kwebu zavuza chofura manaku gami nti ayenda ayenda agende ridi naba haba agende ridi teri edato mwalao takulimba anga tizi yafu nisorubuto simumanyi wakuja unga uluharangi ridi na ya galaba anji omuti ya kaya funo urubuto unga tabi tegete yali maliamu to dangamo gama na uli wa moyo mutukufu uli no musajja eroja kumuogera katingenda kumikaso ya Bible Bible yetu gasachi number one ntandike ekigambo kisoka Bible Bebulani ya nya 12 soma
Bebulani ya nya 12 agambe bwati nti kubanga ekigambo cha Katonda kyamu era kikozi
ulira
era kisala
okusala
kitala chona
ekyobujo
obubiri
ulira
era kiyita muno kwawula
nechawula
omulamu n'omwoyo
ulira
enyingo n'obusomyo
ulira
era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza okw'omutima
ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi tukikubira amiina buli lw'osoma Bayibuli eno ng'oli serious ekusala egendo kwogeranga dali kibanja ekyo wabba kibbe gabba wabuze ekiramu wakola kino wakulupya ofuma oli musibubwo kisala kino kisala kino kino kisala kiizam era kikozi kisaza abantu bangi ne baterera kisaza abantu bangi ne baterera tukikubira amini waliwo musajja batumulira bulizi na mulira bulizi ngumbuli za mogera yagenda kuchizinga chimu na sanga nainga chizinga chila isolated nyo ni na sanga ko musajja mkuru musajja mkuru na chama yo bacha ama yo bacha ama ne bamusanga ga ineje tabo cha Bible chitu dawa abazungwe ne bamusekerera mamu cha soma this old book you believe in this myth you believe in this queer stories umusajja batuluza tuli musajja mkuru otegera ochakiza ne Bible musajja baga anti bugambye echi kamba bulire kino muba kubanga Bible eno si yabasoka mu nyumba eno mwetu badde tugenda kubalya kino ekizinga tuli abantu kati okukakasa anti tulia musembere ko wano nagula ukabada eyo buwanga na magumba na yagamba nalindia kiche chanzi jiyako kitabo kino Bible tuchikubira amina
amina
agambye omugaso gwa Bible kulaga kibi chofana basitani atukoze bubi naatekateka wa abantu abagenda mukusinza nga tebaina Bible asomesa talina naagenze talina bonane batula atalina akulembera talina bonane bavayo nebadayo nga bamativu tibabade bogerana Katonda otekwa okubanga boba serious kubyeggulu oyina Bible mu lulimi lwo
amina
atenga ogisoma atenga byosoma obissa mu nkola toyogera bwogezi Katonda byayogera bituukirira bwagamba nti abakoze kino abakaba nabenza libasalira omusango kiwedde akiza nabati kibalyoka aganye omusango limusinga kiwedde taina chagami chilala
chila mchikozi soma petele kisoka ya mwabili msatu petele kisoka ya mwabili msatu
agamba buati
petele kisoka ya mwenye choku wili mwenye
ekisoka ya mwabili msatu
agamba atia
bwe mwazali bwe mundi ogwo kubiri sina nsige gwawo
ewunye
wawulete gwawo
amina
ne kigambo kya Katonda
echichi
echiramu ekyoluberera
tuchikubira amina basemene manyawo
agambye
fe abakiriza twazali bwe mundi ogwo kubiri haleluya
amen
mama lyanzala ogugumu neete gundokola
okulokole bwakwange kuli mukuzalibwa mulundi ogwokubiri n'ekigambo kya Katonda.
Amina.
Era bano waliwo abatudde wano nga baali balalu, baali benzi, baali batamivu, bagwanga, bafukanga mu mpale kati mpale namu.
Amina.
Kubanga ekigambo kiramu kiddamu ne kikuzaala bupya. Era nze neewuunya nnyo omuzadde agaana omwana w'okukkiriza Yesu. Bwalaba ngoma nga ina Bible yemu mukuliyo nendala. Bwalaba budwezi mtu ala kuchachizi muwe. Toyombesa muntu akiriza Katonda, toyombesa muntu abatizibwa, toyombesa muntu agenda mukusinza. Why azali bwo mulundi ogwo kubiri. Eliyo bote kama kiramu ngo batera mbwerere. Bagena nakutunda ekyo Katonda bana kugwerayo. Ekikama kya Katonda kikakanyiza abasajja naddaya wakana nalera n'abaana. Feba sajja abakiriza Yesu wasome kitabo kino tetwetaga kulya magongolo
kubanga yabamu muponye bwenye bambi tubasasira omusaba mugandi genda tumufunye bugongolo ne bamweddagala lumama kayayana maviga mukuru ani ne bafumba ne bazimanya ne basika sajja watu olya kuwomerwa naye ngoli kugongolo meketa meketa eno waggulu meketa wansi neka soke dolia ate wagano kweweta
Katonda yaweta abazajja haleluya
amen
Katonda yatereza abastara ngakose chigamo cha Katonda
amen
bolaba ngamwalabo ngakute bible ngo manya taja kuterera achambala bwatu naja kuterera kubanga muno mulimwe nyirire zikwatagana nokwambala mulimwe nyirire zikwatagana ne neisa Bible gwe mugaso gwayo kutereza tugamba tutya
amen
erero siyawa no site masaka site kamategeze ekimu ku bintu bye mwetaga mu buli lukiiko Bible
amen
enkiiko zebika mu bikula lunyiriri musome Bible musabira abantu bye binatereza abantu balemera kutunda bifo byaffe ebyobuwangwa Bible yeyamba abasika na manyanti muntu nabali bagenda kulembera bantu abagale aba Bible yeyigiriza abantu okusonyiwa Bible yokaye ngambo okusonyiwa atenetondedde famuse tugamanti anetondere musonyiwe nefe tulina mukama waffe bali bachamu kube msumali na gamba atia
kitange basonyiwe kubanga teba manche bakola
eyo Bible yetu tereza haleluya
amen
uyo mukazi gwola bowe uwo araramba debu atyo emiko tejimu shobola kumutereza walu msaja kupo mukazi mkati kupo wati jimu pampinga mu sense ne mkati katatei babaya gado kupampinga mu kubanga this is a two way no talina sense no talina kati baba tulina tukole chi Bible yetereza chechetu zaalo mulundi ogwo kumi osomye olunyiro lalina gani
luno
lugamba lutya
petere chokubira shulemu olunyiro lwo kuna
lwagambe lutya
ebyatu wese byasubizibwe ebyomuwendo omungi ebinene nnyo olwebyo
mulyoke
mugabanire wamu
obusaliranwa
bwa Katonda bwe mwawo
nokagalakoli ekigambo kya Katonda kituzaala omulundi ogwokubiri nekituwa agambye okuzikirira mugabanire wamu obuzaliranwa omuntu yenna bwakkiriza Katonda nasoma Bible yenu agabana ku buzaliranwa bwa Katonda
amina
obuzaliranwa bwa Katonda kwagala kusonyiwa kugava byagala nsibwa
but
nokwayo nakolaji
nawayo mwana we yazali bomuyeka
teri yo rubale ajja kuyigiriza echo teri yo jembe lijja kukolera echo ojja kubana abana nyona mayembe ojja kubana abana nyona obuwundo ojja kubana abana nyona ebinyira ojja kubana abana nyona emikira je binya tebijja kukujja mu kibi echo Bible yoka Ulira, genda tugende mangu. Ekigambo kya Katonda Yokane chokusa tusomoloku bili tulie.
Omwagalwa. Nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna.
Ulira ekigambo kya Katonda kyekitu yamba.
Nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna. Era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi.
Tukikubira amiina. Mbabulire ekyama ndete. Ndete.
Leta.
Ekigambo kya Katonda kyekirabirira obulamu. Bible yene erimu ebintu ebyobulamu ebitwala n'abantu e Bulaaya ne basoma nga babirese wano. Awolwatu.
Ng'owooluganda otulabira.
Nga batukunganya ng'abasoma myaka jadda sirimu yakajja. Ne batukuyega. Bo bano baaliwo bannange bali baliwo abasembusa abo. Ne batusomesa ekireka wiiki namba. Ayita wano. Afulubi ayitira wano. Akwata ati. Omukwata oti. Bw'akwata. Okola bw'oti. Ne batukunya wiiki namba. Twewuunya tutunula. Musajja n'awa testimony. Nagenda e Bungereza. Nagenda South Africa. Ne tusoma. Kati bwe twali tuggalawo. Najja abakulu ne bava Kampala bajja mmotoka zisiya ziti tuggalawo musomo gwa badokitaaz ne bagamba muyizeemu ki muyiza mutya kati okwewonya ekirwadde kino nakinaki nze nalinaka ansa kange kaakano naye tebaali tebakatusomeseza mu kiraasi nti okuwona oba okubeera ng'olina n'obeera positive n'obeera n'ekintu kyo oba okukigaana kitegeeza kubeera mu kulisitaayo ow'amazima era omwesigwa engata mukubya amiina
amiina
naye era baakuba bannange naye abalala tebali abasomesa si kyekyabaleeta kubanga ekyo baali tebakisomesezza naye lwaki nze kyenali njagala okuddamu bali lwaki kyenaddamu kubanga bye batusomesezza nywerera kuwuwo ekyo kintwala Bulaaya okukimanya nti nywerera kuwuwo ekyo kye Sabbath school okiyigira luda wa
waka
Bayibuli
Bayibuli egamba etya yakola omu lwaki yakola omu era anoonya ezadde lirikolaki
eritya Katonda
wano ate ekyo nkimazi toyendanga setaka genda mataka ga Republic ya Uganda kubanga kinyana okuba tekirimu kiri wano togiranga ki
toyendanga
wano waganirwa n'obukaba abakaba nabi kati nali basalira omusango mbisoma wano setaka genda mu semina Bayibuli eno yokka esobola okukuuma n'oba n'obulamu eno Bayibuli bwe tunafuna ekiseera eyigiriza bye balya eyigiriza bye batalya eyigiriza ebirimu obutwa negante ebyetobirya ebyetobikombako ebyo byonna byeyigiriza n'okwata Bayibuli eno oba owedde soma Abakolinto kisoka 13:1 wagamba batya
agambye nti kale obanga mulya
obanga munywa
obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda
laba abasajja baafa ewa Berusaze Babulon bafa batamidde bafiira mu bwenzi singa luno baali balusoma nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola embaga zonna mu kikolo olw'ekitiibwa kyani
kya Katonda
nalaba ku musajja ng'agenda n'anywa omwenge naye batamivu banne ne bamusiba gata eno wansi lwaki bamusiba gata bwanywa nga kino kita omudumu guno ndoza gwali guli yakitinga ku mwenge naye ng'ajja n'agwawo naye ne bwagwa abaana ne bamugjawo abakazi bano balungi bannange abasajja mukubeeka amiina abakazi balungi
amiina
nzo zigenda mulumu nenjawukana naawe naye abakazi bafumbidde emyaka 3 wana kumbere fanana bwetyo agambye nti kikumalamu ekitiibwa noonywa n'owemula sagala nyo kufumira mwenge ninjagala babulira bali betwasomyeko bo babadde batamidde omusajja omu yagamba nti omuntu kusanywa ecupa emu ey'omwenge one bottle bw'omala one bottle second bottle nenywa first bottle third bottle nenywa omuntu eyagenza atambula n'atagala n'asumula zipu nga tafudde ndino gyatunula gyafuuka yeri obuzibu katonda yatuonya.
Amina.
Bible yegamba kino toshikola etugane kunywa kulia byo ebiri poisonous. Tetwandi badina bantu bakwata bana batu. No ulinati nze nalini manyiti bino byo kwegatta katonda bituwa wansonga bili nalini yentaputa yangi kusanyukamu kwesanyusa. Tu kuzala. Kati akwata omwana omwako gumu kubyombili yafuna kirwa. Hasanyuka. Hasanyuka. Hazara. Ngendo kulianga wala nga kule diyo. Ndiyaka musajja. Erunje yo. Yazadia. Yako gombo de. Omukazi. Owe miaka echenda. Gono wa miaka asatu. Mbuza. Bokwato wa echenda. Kagoli wa asatu. Osanyuka. Mzee Hazara. Katufuna muchi. Katonda yatutegekere kitabo kino. Chikugana okulye bichusa waya. Chikugana okunywe bichusa waya. Chikugana okugenda tuine bitu binje bitabuse. Katika kutegeza kumanya nti abantu tebayiga. Berusaza yagenze na mwenge. Bonna bali mu kisengene bafa. Ne wayingira wo bwakabaka babade babachi. Bamedi na
baperusi.
Bajja banafu. Kati nabayamba buyambi. Nabo wa magezi ne bayingira ne bafuga. Balwawo bambi nga bafuga. Jine unisa chechino. Nawe chila chatu kani baka gawala. Nawe nebanywa. Ekisara chatu kama medina waperu singa mafuteo. Haba yunani nebaja. Alexander naja. Alexander bayaja. Baba ya fina nakumia kasatu mwevili. Too young to die. Nenga afude chita. Afude chilala. Yanywa. Na kweli na temula abantu chikambi bantu rumu ya nywa na taneba naba sirikali naba muliranye olala nanywa na balagira banywa mwenge nga atudao ne banywa paka lebafa titalo wamma katonda kutuwa Bible yetu sasira nosa ko mutunga tajirina nosa ko malanga ina nkade nyo eva eva wanu kuchamate kane koma kutimusewo. Na yuma ayina Bible. No sango mtu nga agena mkusinza. Nga taina wadakato no wadenene. Na agenda. Na atamula na agenda. Atena agwa kuchizibu. Noli na abera yo. Na ina abaferera. Dara. Ndiyo gela toma ito ina wabikebera. First of all toina. Ata ulusi na ita ina. Ni atena echa ina. Yachigalika dana chivunzika. Wow. Eno yetulaga byebali ya nebe batalia yetulaga ebirimu obutwa etulaga ebirete ndwadde basebo singa tubadde na bisero batu nabifuna mu maso wanditegedde ndi Katonda yatukolera system ennungi natugana amasavu dannyonga na bino tebinabawo natugana okunywa musayi ebino bikafe kibene bene betulembeka kubanga obulamu bwayo gumusayi bwayo obulamu bwagwo nafu batulwadde batukebera musayi sina bisera byogera ku bintu ebirala naye kamba tegeze basebo ne banyabo Katonda yatekawo system etukuma obulamu bwaffe.
Amina.
Etulaga singa omuntu yali ategedde kubanga lulunyiriri ssebo lulina okusoma ndiwulireko ndiwulireko ekisooka Abakolinso
mukaaga 19
wagamba watya
oba
temumanyi mmwe
ng'omubiri gwammwe
omubiri gwammwe
ye yeekalu y'omwoyo omutukuvu mmwe gwe mulina eyabeeri Katonda
Bayibuli enjigiriza ti guno mubiri yeekalu ya Katonda mukikubira amiina
amiina
kyovala basobola kwebaka musubi. Mwala gwe okirizo chokwe baka musanja na basajja ekirindi bali mu bwenzo w'ekirindi yekalu entukuvu n'ojigalamiza mu mutula. Chide mundi chitalo.
Chitalo.
Omuntu omutukuvu wangataka nito miri yekalu ntukuvu tayinza kubera ya kujajamia buli omu na akwana buli omu na asia nze bwe mpuli lango siya manyato siya nzi kubanze yekalu ya Katonda. Why do you make yourself so cheap? So cheap. Nani soba maulide? Mimu soba maulide? Panga feba public speaker nafe mitu bijia mba uba maulide ban nafe. Gomsa jagamba. Ndiyaa wakazi wagamba. Ndiyaa fiwe tu watu kurubwa malaya. We don't need to see your face. We don't need to know who you are. Money. Bitana. Soti. Longo babi seyo. kati ne waliwo je nagenda nenseka yali mkwano gwange nga simu kulistayo nenga ina bala nenseka negativa nangi sitani mugezi nga bali we chipande nga chigamba wana bwobali na kondom sente bwezi bwoba tolina sente bwezi ne mubuza umusajja oli ne mubuza ne mugamba kati bipande mwabitira wana kati katugezete abatalina abalina bagendera emitwale 10 kanzigeze abatalina ne bagendera zino chitegeza what is money to life what's money to life Bible yetu igiriza ntombiri kwa yekalu ya katonda ekisera chatu kange ndwade za kajia wano nekono meneziku walo nezabu lido mwene menezi kendera haba nemafuno papula obuvera mwene obusuma sukari na kesiba na frane kagozi na anyweza kakati omuntu chino choko ze saa chiyingire mumuntu negozi mukama webale kutulokola aleluya
amina
how can you be so cheap okozi suba mubuvera so cheap Nabana abato kwanga bana bayenda tebafayo nabana abato kazonga za ina cash teba naba tebetaka kusenya oyagade mutwalo ati mutwalo gulikoji nako kaweleza kayayi kalonda muchupa nali uwi Aleluya.
Amen.
Befeso 5:22 badage njogera kuchi echo kulwanyisa china kuwedde mbe kunsi na muzisa che kigambo cha Katonda.
Buli muntu yena cheyetaga.
Buli muntu ocheyetaga. Ofune kitiibwa, ekitiibwa kidiwu mukyala gwe, ekitiibwa kidiwu mwami gwe. Mwami gwenga oserebye kuchalo wetage chikuzalo obujja abana bakwogerako abakazi bakwogerako nozalamu kiraseno nozalamu kiraseno nozalamu abulu nozalamu ye nozalamu wono nozalamu awairindi nozalamu kwigama buli katu kona fajia chitalo
befeso
hey.
5:22
hey gena tulire
abakazi
hey
muulirenga babamwe ngawe muulira mukama waffe
atyo
kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we
uh-huh.
era nga Kristo bwali omutwe gwe kanisa
aha uh-huh. sobera dalogende paka te kulabira musambe nabigate rimu
bwali omulokozo wo mubiri ye nyini
abakazi muulira nga babamwe ulira manyo
na
Bible ye manyo ya maka gena mas
na yenge kanisa bwe ulira Kristo
exactly
na abakazi bwe mutwe muulira nga baba ulira nga baba
haleluya gena mas
Mubuli chigambo.
Mubuli chigambo che kugamba tonzi na mwaro.
Abasajja mwagalenga bakazi bamwe.
Ulira.
Era nga Kristo yagale kanisa
ne
yewayo kulwayo.
Gena mas.
Ali okaji tukuze.
Aha.
Nga mazo girongosa no jina za na mazi mu chigambo. Ali okaji eletere ye nyinyi.
Lekera oboba nakola mulimu ki.
Bane somera.
Basebo ne banyabo kamategeze. Ngo yagala muwala gwo kufumbirwa musajjo mutufu. Tono nyato magamaganyo omukazi omutufu eri abantu bebawadde formula bwalaba omukazi w'emimwe eminene nga yakola bwati bwamulaba omukazi nga alina obugere nga alina obunya ku matama nga yagira bwati ojja kugwa mu bunnya obusinga obw'oku matama ebyo tebikola obunya bukutawanyiza bwerere akabina kakutawanyiza bwerere emitemera bukutawanyiza bwerere that is sometimes ignorance ignorance jolina noli jalina gukwana kubanga fabaso manato man physiology omuntu ono bomulaba nono bomulaba simple agambye oyagala omakaga terere abakazi mulirenga babamu kubanga musajja gwe mtu gwa maka bomba afumbira mtwe mutono mtu ndugwe gwania kukugwa omusajja mukazi bwafumbirwa bulira balo nga kusho ekasa bulya kusho nawe ulira mulekabere mutwe oyo liye gwanga le wafumbirwa kakati ate omujeregera ki size yeyo yeyo kato jiwotawana na yaji na yaga na mwa basajja mubere mitwe tika kubera nawe ngoli wansi gwa wasoti omukazi ngato wesobola omukazi muyangamba nanga ndo musajja we wafa
abasajja bana bambe tufumbira musumba bazibu omanye omusajja alinga ndibota omala gisala nekusala
abamu bafumbirwa abasajja olwokubanga tebagoberera manyo nafuna ndibota yalowooza nti masaati naye agenda okwambalanga bulawuzi yalalowooza nti emikono kuliko ebiri amala gitusaka agenda okulaba omusajja gwe yafumbirwa omukono kuliko gutya kati Bible enjigiriza mnoonya nti omukazi tulina wano lesson ya family life temufaayo njagisomeseyo maazi era ujagiraba maka gesanyu wetaago emanio eno ye nze kambategeeze manio yetutereza abakazi yetereza abasajja gati abasajja mwagali nga bakazi bamwe nga kusoba yagali kukanisa newaayo ku lwayo fe baatuwa kinene okusinga ekyabakyala abakyala batuwulira naye bagambye fe tubaagale nga kusoba yagali kukanisa kitegeeza nze sirinawo kawaayiro konna kankyaya mukazi wange emmere obatafumbye nja kufumba baganye okunaaba nga ngenda munaza ate bwe bamunaza alina kuseka obviously birina kutereera Katonda yasala amagezi zebanange nanewunya Katonda mugereke yategeka amaka amalungi yategeka ekigambo kyo ekyokusaba ku makyalo eggulu bw'oba n'osaba oyinza otya otya okuyoma n'ovuma omukazi mulabe ebitama ate nga kugenda okusabisa nga gwe musumba w'amaka mwagale bakazi bammwe oyo omukazi ye munno mwambaze mulabirire mutereeze muwe essanyu muwe emirembe atuule wasimbe n'olukono awulire abafudde ku kyale waabwe abalinda ne bawera n'agenda bakubagiza lumu
taziika
naye kana abakazi bammwe basiba ku leediyo n'azamweno awulire ebirango o kazi niyafudde o oyo muliraanwa waffe o yali kojja wa kojja wange kakati na asiba mu luguudo ng'agenda okuziika essembabule amaka gafule gasanyu Bible yetuyigiriza omukyala abeerewo awulire ng'okuvaawo akumisinga naye bw'olaba omusajja nga tamisinga mukazi musajja omu yagamba yawandika bwani yagamba nti abantu bwe baba tebakumisinze waka nga toliiwo ne baba nga tebakumisinga understand that even your presence was useless togasa naye omusajja amisinga omukazi amagambo yesawaza mami leero kiki jamu ngatakubye ku ssimu n'akubako n'amukubira wange oli ludda wa naye bano abalono baalituuka ddeno ku bugere bw'ebbumba batandikira mu zaabu baabo mu feeza baabo mu kikomo kakati bali ludda wa
kyuma na bbumba
balinze ejjinja libwe tali kubetenta Bible ekulaga omuntu omutuufu n'ebisaanyizo ekubuulira engeri gy'ofunamu essanyu ekuyigiriza enkuza y'abaana Bible ekuyigiriza enkuza naye lusomeeko naawe olimba simutewe ekyokubiri 3:15-17 oba weekiri awo
15 agamba bw'ati
agambe
ng'okuva mu buto
kuva mu buto
wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwa
ekyo kyenjagala
okuyingira mu bulokovu
Bible ekimu ku bintu byerina ekugeziwaza gena maaso
ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu
gena maaso
buli
kyawandiikibwa
kirina okuluŋŋamya kwa Katonda
kikolaki
era kigasa olw'okuyigiriza
abantu
olw'okunenyaanya
abantu
olw'okutereeza
abantu
olw'okubuulirira
abantu
okuli
mu butuukirivu omuntu wa Katonda
omuntu wa Katonda
alemenga
okubulwa kyonna kyonna
alina byonna
ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi
bameka abakuba amiina kulwa Bayibuli kyekola
amiina
okimanyi nti ffe abasomye Bayibuli abantu bakitegeera nti abakazi baatuloga tegeera nnyo Bayibuli ojja kulaba nga bagamba nti balowa muloga mukazi wa muloga ate nawe toweegaananga okkirizanga muli Yesu Kristo Mukama waffe kubanga ye yassa amaanyi yannamu speed controller remote control Katonda yagituteekamu yekuziika yekubeeza n'oyo si lwakubanga abalala tebaliyo gye bali abalungi abayinza okubanga bakutabulatabula naye bwe batabula ng'amaaso jjayo kubanga Mukama yakuwo Bayibuli yetuyineko emigaso etugaana obukambwe etugaana okutulugunya etugaana okutemula etugaana okutiisatiisa okubonyaabonya boobeera nabo n'okomawo akawantu bonna ne beewombeeka ne basirika kubanga empologoma yawaka ekomyewo lumu omukyalo omu yakuba ku ssimu ya bba no mwami yakuba ku ssimu y'omukyala
na ye BMB era bangamba mubyagala okumanya erinnya mukazi oli akuyita kubako nga taliwo agenda bwe yakuba kagenda okukwata esimu ngeri kekigambo empologoma ya wano abamu tuli wano ngoli mpologoma yaki yawaka era bwoba toliwo bakakana era bewuunya lwokomyewo amangu bewuunya ne baga nti nga kino kitusaze Bagalatiya 5:19 soma tulire
agamba bwati
agambe
naye ebikolwa ebyomubiri bya lwatu
byebirwa
byebino
bino abaye Bayibuli bino ebigaana mubiwulire wano yangu ya
obwenzi
obwenzi obwenzi kwekulekawo omukazi wona ogenda eri omukazi omulala yenna oba omusajja omulala wafuna oyo matira kyatamanyi kimuyigirize kyotomanyi nawe kiyige mukole ekipande ewammwe mukifo ky'okupaala muyige kubasi kwesa mukama waffe gena maso
empitambi obukaba
obukaba kati obwenzi kirala obukaba gweba wala abato mmwe abalenzi abato tonawasa naiwe ingiza ingiza mbita kukwata ku ebyo bili kete bijja na kugwayo ebyo nabali na babi ko wedda bisigalawo ne biberawo why do you waste your time? Some of you are dancing yourselves the lane before the main dance. Oja kuogo kanga ne dance tena tuka inyini Omaye kidongo sima yiwa no balance di wan. Ngeri ya wan wa ekita wan ekikube kidongo kibera chawa.
Ambias.
Singa chindo chiri kwambia singa bachikube kidongo cha manyi bantu ise ku wali endongo. No tandiko kuzinira munyendo. Atengo ino kukirira oja kubigere. Kati ateno ogendo ogo ko muguru nga main dance tena bakola ki.
Tonatuka yo.
Tuli na abantu abetabye mu byobukaba ne bamenyeka before the main dance. Sorry of you. Get a mask.
Okusinza ebifaananyi.
Agambye abantu abukaba obwenzi obukambwe okuloga ebinabinabinabinabinabina bikolwa Bayibuli byevunaddamu
kambiddemu agambye nkomye kusinza bifaananyi kale kanziremu naye ebikolwa ebyomubiri bya lwatu
bino banange mubirekera awo nga tugenda bwe tunaba tuva wano
bye bino obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga
okuloga nobera ng'oli mu nsi muno ng'ofuwa emindi ologa muno osindiikiriza oswala ebyokolo biyiwewe
obulabe
obulabe nobera n'omuntu agala mubuuza n'omuyitako
okuyomba
okuyomba n'ovuma n'ovuma edo nabamu abapangisibwa okuvuma
obujja
obujja twagala munafu ne kino
obusungu
obusungu n'oyomba n'ojjukiza obubwo tebuvaawo buli kaseera ojjukiza ebyedda
empaka
empaka
okweyawula
okweyawula n'ofumbanakako
okwesalamu
okwesalamu
etima
etima
obutamiivu
kati lwaki ntawaana n'ekyo tulako wansi musajja wattu bino byonna Bayibuli ebivumirira tebikkiririzamu soma Baruumi 13 lunyiro olusooka omugaso gwa Bayibuli omulala
buli muntu yenna
hey.
Awulirenga abakulu abafuga
abafuga
kubanga tewali bukulu
hey.
Butava eri Katonda
Bayibuli etuyigiriza okugondera abakulembeze abatutwala I repeat, Bible etulagira okussaamu ekitiibwa bakulembeze okuva kwa mukulembeze ali mu makaago. Omukyala omu yajananga mati naye nafuna ekizibu nafuna omusajja talina magezi. Ne mugamba nti yakuwasa atya nga talina magezi. N'agamba nti temuli. Ne mugamba nti bw'aba taliimu nga teebalo ate gwe totegeerera ddala. Kubanga omukulembeze aba yakusingako. Katonda yamukkiriza akusingeko ayinza obutakusinza buyivu ayinza obutakusinza kujirala byonna twabalabe wano berusazza yabadde asingako naye atalina amagezi nnyo n'amuwa amagezi n'ayingirawo samu ekitiibwa kyamanyi LC1 LC2 samu ekitiibwa omukulembezeewo mu ofiisi ku barabara stage mu katale gy'okolera oyo mukulembeze musemu ekitiibwa samu ekitiibwa abakungu ba Ssaabasajja Kabaka samu ekitiibwa Kabaka n'abakungu be bonna samu ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga n'abakulembeze bonna baalina bonna bonna b'olaba abakulembeze basemu ekitiibwa Bayibuli kyetugamba tebeetaaga kuba balungi gwe okubasamu ekitiibwa I repeat tebeetaaga kuba balungi ku kubasamu ekitiibwa kiragiro kyekisibu kigambye yesu yabeerawo ne gavumenti ezimu tezaali na nnungi nnyo did nothing about that saba katonda amanyi kyakola samu ekitiibwa bakulembeze okuva ku oyo balo okuva ku mukama gy'okolera
mukatale wobera wadde muwoza kastaba nga yafuna obukulembeze respect musema ekitiibwa takaino musinza ne musema ekitiibwa kyovola bamu aba government bebaza abantu balina ekifo kino bebaza kubanga ne government mwasi bona okujawa ne mutu janjabiraku abantu lwa nsonga fenge kanisa tui omulimu gwaffe kwe kutegeeza abantu okubanga bantu balamu era omulimu gwe mukola gwe gavumenti naffe gwe tukola ate ffe tukukola bulungi nnyo wy nali njogera n'omukulu wekomera
nemugamba naye era tulina enkizo gye tubakiramu mwemukwata baziyiza misango ffe tubaziyiza kubba tubaziyiza kuzza misango
abantu babeera waffe tusiiba tubayigiriza mpisa tusiba tubagaana bye bakola kyofala bwe tuba tuzze tukolagane kubanga tukuyamba kati nze bengenda okufaanao nga tuterezeza abaana ngendagenda nabo aa musema ekitiibwa abaana soma tuwulire ekyo ngaomugaso ngunvuddeko
oluwa zabuli 19 olwomwenda n'olwekikumuetaano
19 olwomwenda agambye
agambe
omuvubuka
mulire abavubuka abavubuka muli wamwanikako tulabe bayibuli ebagambe etya soma tuwulire
omuvubuka analongoosa ng'atya ekkubo lye
ng'akola atya
nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri
abanga abavubuka mu mulembe guno olwaleero okubalamya okubeerawo okubakuza mugoberere ekigambo kya katonda
amiina
nziramu agati analongoosa atya nga yeegendereza ng'ekigambo kya katonda bwe kiri tomala gawasa tomala gafumbirwa bayibuli ekkiriza okufumbirwa omusajja ono ekkiriza okumuwasa ekkiriza okukola kino emukkiriza bwegaana muleke bassebo omuntu bwaba nga tasaanyiza talina bisaanyizo byagenda mu ggulu muleke beererawo tojja kuzikirira ku nsi kuno ojja kutuka mulamu bw'emirembe n'emirembe ekira kyogedde agayi weegendereze tomala gakyala tomala gafumbirwa tomala gakwanibwa tomala gakwana tomala galya nosanga omuntu nga teyeegendereza ne munyambala waw olwekikumuetaano lugambye tutya
ekigambo kyo yetabaza eri
ebigeange
n'omusana eri ekkubo lyange
n'ebisana eri ekkubo lyange abavubuka nga munaalama nemusikira ne bakira katitandika okutambula ng'ekigambo kya katonda buli muvubuka ali mu kibuga kino andaba nampuliriza weegendereze ng'ekigambo kya katonda bwe kiri wempangisiza n'amalako n'obulamu bwange omuntu ono malako omulimu guno malako weegendereze bayibuli eyina ebintu byeraga ebyokwegendereza njagadayizagala nyo somero nyini sirwandikisawo 14 zabuli ole 12
lugambye nti batabani baffe bwe baliba ng'emiti egikuze nga bakyali bavubuka n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa nga bwe gabajjibwa mu lubiri
agambye abavubuka mubeere ng'emiti egikuze nga mukyali bato don't misbehave abawala mubiri nga mulinga amayinja ag'omuwendo agazi mu lubiri lwa kabaka tobeera kifunfugu buli akwatako n'ogenda buli akwatako n'ogenda manyi kifunfugu tekikuba na nkofu bwekikwatako nekyabika beera wa bbeeyi omuntu bakusiya mugambe puliisi eddala nalivaako oba onjagala ntukirira nina wano wen mpaka lambako okola mtn akalamba okagaza ki muza kulugananga nogamba nti nina kyekugamba oŋambira wano njagalera bwe tubasibula tambula bugeregere ogendeka abadde yagambye okwerekera mugambe negendererange ekigambo kya katonda wekiri
aleluya
abantu balemeddwa okwegendereza bakoze ensobi nga bakyali bavubuka basomereza buli 25:7 lugamba lutya
25:7 lugamba tojjukira bibi byabuvubuka bwange newankubadde ebyonono byange
njagalawo
onjijukire ng'ekisa kyo bwe kiri
bassebo ne bannyabo lwaki kino nkireese abantu ebizibu byebazirina babizizza nga bavubuka olw'obutegereza nga nakigambo kyakatonda bwe kiri n'azaala abaana 25 nga tannawasa kati agenda okuwasa ateredde ne mu kkanisa alina abakazi alina abaana fababera kumbaga fetu ine kizibu kuchiraba ngo mukazi gotu dina ye si yazaro mwana baina chino entebe bazigabye omama emeza bazigabye eno dining table bazigabye eri ono mukazi wona yasitu kukwata keche bano bajirwanira hakati wegenderezi hapo ebibyo vuka tuina wana abantu abekubye tatu achani mvubuka nehe kuba kukabina kubere bobu hati na afumbiru Alex Alex mburu wa mfungu la kati amanyi nikagenda
alaba bobu
na katatano bobu yaliani bandange mwemuli bakazi temanyi biafu vya kisajja okubikula kumuna wano ngataliko Alex ngaliko bobu ngaku Alex we kubatatu kati wetu alane bakusala ebintu ebyo babi kusala batya kati at this age ne wa juzabe na wende bipawo ebifani fani obanga bilubodi at this age mvubuka we sika sika bilanje ogeno ogeno kadiwa ogeno tukwa kufumirwa ngate bilanje nabiyo bikoye ombili ngagumazo kwefumba tekuchada munomo mwabalenzi mumira viagura muko sevira gara lagara kubanga we akalomo lage tachi tachi chijolaga wasoma nato manifizo oh manyi kande kerao goma nyechi tuwecho micheka na chonaga tachi wasoma na msomero liyawa kati okosa viagura right now otakeno kutana miaka ana otetene mkazi wo mga kakati hati utoba na viagura uwe enta sesa siye sesa teina na weku sesa kubanga wasense ukada mukenda mwebio masturbation okoze masturbation ku miaka mito kati bakugamba settling settling ku mukazi hata mukazi otadda mwebio byakishirwa gamibyo byakishiru siri walira muli omukazi ero mwasa kuno kuchalona ku lebyo ne muli okamutandika kubera ngente ziri mu rugo kwatu yatokwana kubanga anti ntese zibera ubwerere ngazigenda sitamutambula sitamutambula nawe sitamule nembuzi wekende nisengechi gamo chakatu we manyisha obwenzi we manyisha obukawa nze sisuri lawo nze siveranga sirina bie manyisi boliterera chigena kukabi ya mazige wakena kaba mazige na habana obe unye habana obe unye olimusajja mkulu nebe unye osara mumu wafumba akulule chigali atambulila kukakali atambulila kuchikakeka kubanga waluwala we manyisha noluwala ngochari mvubuka unakati wekende nise Gechi kama chakatuna wichiri. Bible. Haba mkaba kati Bible nunji. Mameka masimye Bible. Amina. Kanjugeno na chino. Na chino kamale kuchogera. Soma. Soma. Basesalonike kisoka nya kumina mkumina biri. Omulayi.
Basesalonike kisoka nya. Kumina emu agambia bwati.
Ne basesalonike satu kumina emu. Kumina biri gena maasulile.
Era. Mwegombe okukakananga. No kukola ngebya mwemwe
mwebe nyini
no kukola ngemirimu
nemikono
jamwe
nemikono jamwe
nabe
twabalagira Bible yetu gamba buli mvubuka buli muntu abere mukozi buli muntu bera mukozi Bible yetu kubiriza okukola Bible yokumanya risiya sikukola egaba bwokola toyosa kole nakumeka
musaga mukaga
gumula kula sabitu wa msamu leka kuumulate atenga te wakuzina nibyo umulana bibike etenga lya sabiti lilimu okukole nako emeka emuko nako mukaga kola na manyi gogo
gona
nakwera kuchalongo bala motoka nange njagule ya no manyi bya bagaga bona oli kusoleza abagaga no no linda eyo musenyu no linda chichi no yogera gundi ya bagundi gundi baba gundi bagena munyanja gwenyanja tosilapo ni makagendo gwemu haba vubuka naba ndawala weigirizo kukola Bible tugamba kukola wasomya wala wasomya wala
basa solo lika choku vile sura satu olinyolwe kumi
mtikuranda mnasome viko lahabili
kubanga era betwali jemuli
betwali jemuli
wawalagira wetu tio tutia mcho mtu ye na bwagana ngo kukola emirimu no kulia talianga
yinu wachimali emiri welekera wewe ndo vineko Bible yetu ikiriza engarozo zikola no sango mwala mwalinda musajja bagambye bagenda kujaddi luka biwempe bibo tuka bitambala iga kutunga but we're skilling
genda bakati batwende ne sente ku byalo gye ziri genda nawe wole bakuwe ogenda okole webezeewo leka genda nga big baby awaka omusajja nakuwasa twakalaza kameza twakalaza kameza nawe teka wezo ziwere toyinza kubeera big baby awaka okamu mwami nga agenda nti ongulira ye mpale ani kajobanga ngena gula mpale nga ngula ya kati ntukeri mpima wa na mpima wa abakazi mukole namu abasajja mulekiriza abakazi bakole obulimu obutonotono wakiri bafune sente leka kuloza nti banamulya oguyise munyo wawasakyo gwe omunyo gwebalirirako ogugenda kugwerera buli lunaku mukole n'emikono gyammwe fe ekkanisa oba bayibuli etukubiriza kukola maliriza na bino ekigambo kya Katonda tolowooza nti kyavaawo tekyadiba soma tulire sebo petekisoke mu 25 Matayo 25
Petro kisoke mu 25 agambye
atya
nti kubanga mwali mwakyama ng'endiga naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe
Perekshoka emwabiri mutano.
Emwabiri mutano na gamanti. Na ye chigambo cha mukama. Chibeerera emirembe ne mirembe.
Tukambe tutya.
Amina.
Erecho che chigambo chenjiri echababulirwa.
Isaya na olinyolo munana lugamba tutya.
Agamye te chimulichuo toka.
Ne chimulichuo toka.
Chigambo cha Katonda.
Ne chigambo cha Katonda.
Chibeerera mirembe.
Chibeerera mirembe tuchikubira amina.
Amina.
Ebitabo ebirabyo nabijja kuva byaba professors Bible ejja kuyimira emireme n'emirembe ate fa Adventist tugamba betu ti yonna ate
yoka
mukidde mu Bible yo
yonna
ate
yoka
mwebale naye lwaki ate abantu bakyamanga Bible weri Matayo 22:9 lwaki abantu bakyamanga tulina Bible n'osanga omuntu ng'akola birala nga tayina ne Bible atayina nampya naye ate byakola
birala 22:9 agambye bwati Naye Yesu naddamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa
mukyama bukyami mmwe temumanyi eri abantu bangi abalina Bayibuli naye nga bakyamye lwa butamanya byawandiikibwa
babinyoola
babinyoola 24:15 n'agamba atya
kale bwe muli Danieli Matayo 24:15 Lugamye nti kale bwe muliraba eky'omuzizo ekizikiriza
asomamu
Danieli nabbi kye yayogerako
asomamu
ngakiyimidde mu kifo ekitukuvu asomamu ategeere
abasaba ne banyabo abantu bazikidde because of lack of knowledge tamanyi yefulamanyi ataputa byataputa si bituufu in fact Bible gamba babinyola soma Petro echo kubiri 3:16 tusomere mbupia
Petro echo kubiri 3:16 agambye bwati
agamba atya
tikuchino kwe tutegerero kwagala
are sure
3:16 Petro agambye bwati
agambe
era nga mubaluwa sezonna
sezonna
ngayogere ebyo muso omuli ebimu ebizimu ebimu ebizimu
akutegeera
abatamanyi
abatamanywevu bye bakola batya
bye banyola
abantu bye banyola
eranga n'ebyawandiikibwa
mulekerawo mulekerawo kunyola ebyawandiikibwa n'ebyo sijja eyo njagendayo mu maaso nkulage bimeka bye munyodde Bible weri yeri straight negu wakinyola Owa kulembeze bobachinyola tugenda kuchiga wano. Muchama rwabutamanya, muchama rwakubinyola, muchama rwabutabitegera. Bikola 17:11.
Lugamye nti naye bano bali balunje okusinga abesalonika. Kubanga bakirize ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo.
Buli lunaku
ngabano onyamu byawandikibwa obange byo bwebiribu ebityo
abange ekigambo kya Katonda kya kunonya wano wenjagala okulabula nyongeze kudoboozi mwena abagala okugenda mu ggulu teeka omukono gwo waggulu teeka akasale waggulu ayagala okugenda mu ggulu you must have on your own Bible. Weta ka Bible. Eyo, elimina manyago, mululimi lolo tegera. Jisome, jiike, biosomye, bisemu nkola. Tolekera muntu mulala kutegerera. Katuna takeda kututwala muguru mupea. Tatutwala angabika. Techikacha haba gundi muje. Olujalua gundi muje. Haba sabira mkarisa ijini muje. Bagenda kukuso marini yalio gwe. Gwe wengini. Tokiriza. No kina mkarisa nga tuina Bible. No vena maka nga tuina Bible. Oina firiji. Oina TV. Sikurini nene. Tuina Bible. Waluja tukenu katuwa. Walu wano Bible tusabeko. Ah, fedetelina. Mulinachi. Huina netaka lili mumanyago. Nusuma na Baibuli. Ngetaka bagenda kulitwala. Chile cha Baibuli chechichwe na wecho gabanye kunsikuno. Huvela wote ana mukazi na abana. Nenyume ya karina. Netaka ne moto kenere. Kato ina Baibuli. Ogeno ta mkanisa ngage na mudansi. Umanyi mudansi mwogenda. Mudansi disi kotogena na chinducho. Na kuanga mazina gari michi watu. Na mkanisa toni za gena kato ina chokute. Rwachwe nacho kubanga wano wetu ulira katonda byayogera. Ekitegeza ko tayina Bible, kana tayogera nga kona awe. Hayogera nawo ati akupata wasomye. Tulekera balo kukusomera. Tata abere Bible ye, naye mama abere ne Bible yo. Na abana mbere ne Bible zamu. Wow. Bikola munana asatu.
Bikola munana asatu agambye bwati.
Agambe.
Nadduka na Filipo. Namuulira nga asoma nabbi Isaya.
Namugamba
nti obitegedde byosoma.
Namugamba atya.
Nagamba nti nyinza ntya. Wabula nga waliwo anandagirira.
Abamu bannange mwefuula ababimanyi nga tembimanyi nnyo. Omanyi Brussels yafunye obuzibu. Naita abagezigezi. Ba astrologers, ba baji, abe munyenye. Aba munyenye bagenda kunyonyola bino. Habibi mwukama gena kunyo nyolabino. Bible yetaga okujitegera. Enaku zino chichu senyo. Enaku zino bagene baita. Pastor tochuka maangunga fi tochuka. Kumango mtu gubaita. Akambi. Omusaje bambuza anti. Biyo somo vitegede. Nandi vitegede intia. Okupani Bible tekitegede anti vitegede. Kilizola girirwe.
Neyega yirira Filipo
hey,
alinyatule na ye
nalinyabo yatula na ye
bweyatula na ye
hey.
Agamye tino nagamba nti nyi
werekera utujamusomedda kosea nyamukaga
nyamukaga agambye
hey.
Nti abantu bange bazikiride olw'okubulwa okumanya
olw'okubulwa okumanya
kubanga oganya okumanya
kubanga oganya okumanya
nange ndi kugana gwe olemenga okubera kabona jeni
eri yabagamba nti bobera ne Bible omanya bingi katona nakubuza bingi kambere ne ignorance we bale gali katona gera kuvuna nabo ali tekedwa okumanya. In conclusion mbuza bibuzo bino oyinza okuchusa mu Bible biosomye no chusa no sawe vivyo ngero satu tano soma tulile ngero satu tano ne chamateka nyabiri
ngera gambi
nsobolo bichusa tusobolo kono luchiko ne tuchuse bili mu Bible
satu tano agamba
agambe
nti wesigenga mukama no mutima gogo na sote wesigamanga kutegera ako gwe.
Tewesi gambanga kumagezi go kubya Bible jireke yogere soma tulile sebo
echama teka
hey.
Eshulanya
olinyolo kubiri
olinyolo kubiruga
ali bali kulabiri mubiri kubikulo
ko munana
toyongeranga ko
kigambo chechembala
gira kigambo chembala gira
shote mukisalanga ko
tosalanga ko
ukwatenge biragiro bya
mukaba ukwatenge biragiro bya mukaba kadena wa mwe
byembala gira
kati omanyo otyande kigambo bachongeddeko ngoline iyo ogendo kulirango lichasoma techiri mu Bible toyongeranga ko hateto salako omuntu asobola okwogeza Bible kyete yogera waliwo olunyira abantu basinga okwogeza Bible wete yogera naluno nya Bible yatelulimu Katonda yagamba sajja kudibya buwangwa sajja kudibya mpisa yansi nchalunonya waluliruddawa olunyirirwe nina lugamba sajja kudibya mateeka obebya abannabbi. It is not taken sajja kujao bino bye mukola. Agamba sajja kudibya ma
mateka obebi abanabbi
sajja kudibya wabulo kubitu ukiriza kati gwe noyongera we kirale kigambe ekiriwo wano msaji yanchu echa wandikiwa na chone chimpomera buwomezi na hini nga babanange nsengere jetanya kukulia ya kati mbaibli temani mchikara kulia mbizi wapana chini mbaibli chikama toliangange mbizi nembuza chiri mumatayo chiri muluka chiri mchamateka chiri mchabalivi toliangange abantu wachu sachu zebi gamu akulagide toyongerangako tosalangako ekigambo kiyagamba leka kuchiku kuchikakanya baba yagamba nti kino chobokola leka ne bwenkola kino hati yatuwa obuyinza buliwa buliwa
kubikulirwa
kubikula bino 2:18 nengera 3:5 nomukaga bikulirwa
ntegeza buli awulira ebigambo ebyobunnabyo bwekitabo kino
sembera wano ubategeze aha
ntegeza buli awulira ebigambo by'obunnabyo bw'ekitabo kino
nti
omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino
ebiwandiikiddwa muno bijja kuba bitono bakwongereko ebirala tumaze
19 era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino kubikulu 2:18-19
Katonda bw'aba awandiika Bayibuli bino by'ebigambo ebyasembayo ng'agikomeka last words in the book of Revelation
by'ebigambo ebikomererayo mu kitabo kyakubikulirwa
agamba ntegeeza buli muntu awulira waliwo yagaa nti nze simanyi kusoma wulira buli muntu awulira ekitegeeza tuyo awulira awulira kati mpulira ntegeeza buli awulira ebigambo by'obunnabbi bw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo nomala oyongerako ku byawandiikibwa wano Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino nga siwulidde ku amiina weebale butawuliriza wulira n'agenda ku 19 era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino n'ajjamu alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino kitegeeza oba tolina ssuubi lya bulamu butaggwawo bw'ojjamu ebintu bya Katonda n'ossaamu amagezi go there's no committee there's no meeting there's no what esobola kukola ekyo ngera 3 wasomye
ngera 3 olw'okutaano
n'olw'omukaaga
n'olw'omukaaga nti buli kigambo kya Katonda kikemebwa abangabo eri abo abamwesiga toyongerangako ku bigambo bye aleme okukunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba
toyongerangako tokola amendment ku Bayibuli gyerekenga kyeyogera eyinza okuba nga kyeyogera tokyagala n'abaana abagiwanika n'abasomeseza balinga tebabyagala teri musajja asobola kutuula ng'ali mu lukiiko oluwandiika n'owandiika Bayibuli tewali musajja yanditaddemu nti omusajja awasa omukazi omutaliyo nabo bataata bamala gawandiika nga bagumye Mukama kyagambye naye obeera otya omu ono wakabina ono wambaliga ono wanji kano maaso katuleeno kano katuleeno Katonda n'agamba atya
omu
tebandi biwandiisi naye tebali supposed kwongerako toli supposed kutoolako nti kino kikaluba katukigenze gonzeemu kino kijja kutumalira ebiseera katukigonze gonzeemu kino twakikyusamu nga tulaba kitulwisa no way tekisoboka kyova olaba mu Matayo 7:21
agamba bw'ati
ayogera tatya
buli muntu agamba nti mukama wange Si yali ingira mbu akabako bw'omuguru.
Baluwa abayingira.
Wabula akola kitanga ali muguru byayagala.
Agambye nti obyokwogera n'owaana Katonda lumunna agenda nenda bomukazi yagenda n'owaana Katonda nange ne mpuliranga mwagadde naye ng'atambuza abuzizza twali tugenda mukatale dda tuvere mubyali waffe nakandi mumbiri gwange gwonna mpuliramu Yesu nange ne mutunuulira mu mutwe Yesu mu kifuba Yesu mu mugongo Yesu mu kabina Yesu bwe yatuuka kabina ne nkomaawo nenga masagala kumanya luyimba gye lugwera na ya gambye nti omuntu yenna ne bwana amuyimba ne bwana amuwana ne bwono waye ettaka ne bwotuzimbire kanisa n'okituwa ya bwerere ne bwovaayo kati n'okati olukuŋŋaana luno olukubiddwe Masaka ŋŋenda mulekerawo okufulumya ssente zammwe ŋŋenda dufandinga bw'omu naye n'otokola Katonda by'ayagala tuziriridde bwerere agambye buli muntu aŋŋamba nti mukama wange mukama wange si gwe ŋŋenda okugulirawo mu bwakabaka bw'omuggulu wabula akola kitanga ali muguru bya
byayagala
byayagala yejjako omusango yabiwandiika
Bible
lumu sajja balumba Yesu nyo mugamba ndi nyo abantu baba nebakunonya soma
Luka 11:28 nti naye ye n'abagamba nti ekisingavaagulu
waliwo entandikwa kitya
awo olwatuuka ng'ayogera eyo omukazi ow'omukibiina n'ayimusa eddoboozi lye n'amugamba nti lulina omukisa olubuto olwakuzaala n'amabeere ge wayonkako
Yesu n'addamu atya
naye ye n'agamba nti ekisinga balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma
nkyusa endala agamba ne bakikolerako haleluya
amen
bameka akawungezi kaleraga nti nze nteekwa kuba mbalina mukisa kuwulira kigambo kya Katonda ne nkikolerako. Can I see you standing up and close today? Buli agamba nze kuva ne leero mundayidde amazima gennyini mpulira kigambo kino nja kukitambulirako. Muyinza okubaamu bye sitegeera, muyinza okubaamu bye saagala. Omuwandiisi omu yawandiika ekigambo ekyanneewunyisa saakyagala naye nakigumira. Bino eby'omwoyo tobikkiriza, tobyagala byonna naye obiwuliriza. Yagamba, understanding can wait.
Ky'okutegeera kuyinza okulindako.
But obedience cannot.
Naye obuwulize bwe tebulinda.
Ekigambo kya Katonda ne bw'oba olina ebibuuzo 1,000 nga tebinaddibwamu kyagambye
ky'okola
ky'okola. Bagamba Nuwa ntema omuti gofeeri bw'onoomala ogutema ozimbe oyingire enkuba ejja kutonya nakati enkuba kikiki teyabitegeera n'abagirira ti emyaka 12 tabitegeera. Nsolo zinabeeramu zitya? Zinaalyaki? Zinaasulawa? Zinafulumawa? Naye yalabiraawo ng'emmese zize. Katusabe taata omulungi weebale kutuwa Bayibuli eno. Olwaleero tuyigwa otoyogedde naye ffenna oyogedde naffe nange mwennyini ekigambo kyo gemazima gemaanyi ekigambo kyo mweyanjulidde mweyogerera gutusinze nnyo bwe wabanga wabaddewo abantu abatasoma Bayibuli abatagirina abatambulirawo nga n'amaka balina ebyobugagga byonna naye nga balina Bayibuli naye nga tebazisoma na kuzisoma. Abalala baagula Bayibuli lwa fashoni mulembe agirina asobole ogikwata ku nnaku enkulu n'okutiisatiisa okulaga nti amanyi. Nkwegayiridde abantu ffenna tuyimidde kutegeeza nti tukwagala Katonda waffe webale kutuwa Bayibuli kubanga yetutereeza. Bayibuli etereeza abaana baffe, etereeza abaami baffe, etereeza abantu baffe. Oboolyawo tetwandibadde kino kye tulisinga Bayibuli teyajja. Taata webale kubanga yerimu byonna, yerimu obulokozi, yerimu omukwano, yetuyigiriza okusonyiwa, yetuyigiriza obukkakkamu, yetuyigiriza okusembeza abagenyi. Abaami bano abakyala batodde ssente zaabwe okukola olukuŋŋaana wano nabyo bakikola lwa mukwano gwe balina ne Katonda baamuyiga mu Bayibuli. Bakola bino tebagenda kufuna yemu agoba malala naye basanyufu nnyo okulaba ng'abantu bewayiri mukama
amina
njaga lukusabila banabaze mu maso mungere inja ulo mkama goma nyewula mbwa goma tegera tetujabu wakazina leo kutubulida bibi yaba tabo yaba sobako umutuno inali wanunga badita suma baibuli kate atandi se mkama muandika mchitabe chukula machumana
amina
abantu banu bawandike banyweze balabili de bajie mwensonyi bajie mwokutia kubane wadeba kule bibi wadeba bikola openly rachi vajeli katuna bajia mchama wadeba geno kono na baba dete basabalukusa rachi okujeli katuna mama lakusabalukusa Sitani ageza kwa kuteka wembera. Tio mtu kwa hili katuna mara kusabalu kusa. Amuteka mwen sonyi ngajia wano. Neba bagi na mbala taba na sonyi. Baya mbali ngwezi tamutuka taba na sonyi. Neba no bazi wanunge sonyi. Bazi tade kubali kubanga ulikatunde ya batonda.
Amen.
Bano bakirize mumaso go. Basangu li debiono nobi hapo. Wandike ujia. Ubatukule medipaka mbaka bako bwa mugulu. Habata inamili mbajifune mkamu. Abasoma basomeba wangule misomo jabwe.
Amina.
Abajine mili mujinywere.
Amina.
Abaina mabanja gabasasulide.
Amina.
Abataina bufumo ngababu agala babufune.
Amina.
Bakume mirembe, bakume libasedvudo ndabimwa abantu abatu. Bale mekugwa mikono ja abantu bachama afumbiro afumbiro mutufu na wasawa semutufu.
Amina.
Tata nkwegairide. Tunatambulanga musi. Amalogologo nebisitambo nebisirani basindikiriza. Bwebina jangeri abantu bano bichukwe bifuko mukisaje bali.
Amina.
Era baba wala nabo namu simu tatiri abatu ina abatu wala na ulina kuwala na kuwala na nganesho kato jirina tajirina na yemu kama bo nabatu wala na abatu chusise chile chalero mafuke mikwano jafe
amina
bia nabe tunasanga mungudo mumayumba mchi emitako yonaji tegurule
amina
edogo nobutuwa nebio na bijia watu beriba wanguzi
amina
na eche tusingo kusaba fena katutuke mungudo kuwa Yesu Kristo mkama wafe
amina
amen mkama wafu mkisamu ena amina Mukama wakume mwena. Nincha tugende tukige chokige chilala. God bless you.